maneno ni sumu, yalisha ni hukumu, kuniacha sikulaumu, kunirudia ni vigumu. We mama we, kwani uyo 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 wanasema mangapi paka nafika kwako, leo nasema unitaki. Kwani uyo 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 wanasema mangapi paka nafika kwako, leo nasema unitaki. Pole pole pole, imebaki story story story. Nipote uwe na mwingine, wanataka wapose. Uwe na mwingine, wanataka nikose. Uwe na mwingine, my baby sore sore. Usije kuzima taa, kaniacha gizani. Kwani maumivu ya mapenzi na kidonda ya fanani. We hata ukinuna moyo wangu tabani, nikuwa mbali na we hey, sitamani. Umesikiza maneno oh, ni sumu. Ukaamini maneno oh, meni ukumu. Umesikiza maneno oh, meni sumu. Ukaamini maneno oh, pole, 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 imebaki story, story, story. Nipote, uwe na mwingine, wanataka wapose. Uwe na mwingine, wanataka nikose. Uwe na mwingine, my baby, sore, sore. Back your story, story.
I dedicate this one to the one who had my heart. I hope you feel me right now. I wish I could turn back the hands of time and correct all my mistakes, but I guess I gotta move on. Peace, Poppin' Nation.